Chineke, yaro aga ma Nwachukwu ka ọ nata m okere m. Ụwa mara na nwere chi dị ndụ, ọ bụ na chi mee ka m nweta ihe dị mma. Aga ma puku ya bụ ekele, aga ma Nwachukwu ka ọ nata m okere m. Ka ha mara na nwere chi dị ndụ, ọ bụ na chi mee ka m nweta ego dị mma. Aga ma puku ya bụ ekele.
Glory, Mama,
no.
Glory, Mama, no.
Glory, Mama, no. Lord, I praise you, Lord.
Glory, Mama, no.
Lord, I worship you, Lord.
Glory, Mama, no.
Glory, Mama, no. Glory, Mama, no.
Glory, Mama, no.
Glory, Mama, no.
Glory, Mama, no.
Abu na chineke nye moke, Abu na natara moke. Obuna chineke nye numu mwanario, obuna onye mego mnario, obuze nonye ze makunde nukwa, obune nonye ze miye mnario ya o. Aga mabukuru ya mwekele. Aga masiya usana, sana nebe kaselu. Mbeti yofa kakosi mwe, onukuru njoke munu mao. Oge meni romu vambam nanya. Mbeti yofa genye mubala mnario, onukuru njoke munu manu. Oge meni romu seke mnanya. Meji mao, onukuru njoke munu